Yo, Mr. Ramsey Old Times, Steve Dimes, fire. Alongside Wesley, Niceness Just.
Wesley Music.
Oh, what a care, sikomi endelea, usiniache baby, usinitupe dia. Hata mimi pia sita kuwacha, usiwe na fia, mwenye nataka ni wewe ndiyo mana. Naomba yawe anisaidie, venye na kwambiyo nielewe, nalo yako ufungue, nikupe penzi ulewe, maisha iwe bola, tuwake kama sola. Hata kama sijapata dola, usijali bado najaribu kujipanga, hata last night siku lala.
Usiniache, usiniache, ukiniacha vile na kupenda, baby nitajinyonga. Usiniache, usiniache, ukiniacha vile na kupenda, baby nitajinyonga. Usiniache, usiniache, ukiniacha vile na kupenda, baby nitajinyonga.
SDM taking over, man.
Tell them Wesley.
Usiniache kama unataka upendo wa ukweli. Wengine ni wachanja wanataka tio asali. Wakipata wakishiba watakutupa wataenda huko mbali. Mimi ndiyo mzima sitaenda mahali. Na love na kanyaga chia yangu ni kama gari. So hai mifika pale juu angalia kwa dari. Twendu nipe chai nikologe sukari. Usingiza na niwoma baby siku hizi silali. Mawazo ndiyo mingi na hidi niwe free.
Usiniache, usiniache, ukiniacha vile na kupenda, baby nitajinyonga. Usiniache, usiniache, ukiniacha vile na kupenda, baby nitajinyonga. Usiniache, usiniache, ukiniacha vile na kupenda, baby nitajinyonga. Usiniache, usiniache, ukiniacha vile na kupenda, baby nitajinyonga.
Truly, I love you.
Murder System, SDM representing. Steve Dimes was not born, he fell from heaven just like Bismarck.